downloaded from ilovezedmusic.com.
Alongside Mumbo Betiana.
Coffee mix one, I bet.
Is in the building. Is better wafika mupepi kuchila patali tali. Walinte mwana lishiva mami kale kale. Betombo nembali wate mwafene kate iwa chisale sale. Dafwa yukule totumbale. Bati ndole lana iwa kafike mbale. Muma inda nite tushale. Kuliva lupa wabe tutandale. Ndakutambila movie. Filobe peke shamo fionza la bufi. Wali pampa mwaka nsi. Taufa yukundangisha pati telosi. So ube na ine before it's too late. Kakumwane fondole shana target. Tupunka nelinso palinso. Na kutoloma wantoloma vile fineso.
Sima kuona ati unikona. Wati uyopa. Why uyopa kunifiki lapo.
Nima kuona ati unikona. Wati uyopa. Why uyopa kunifiki lapo. Why
Coffee Limba, Mr. Venom, Mr. Venom.